The fact that I gotta save my people got me feeling like a Moses. From the garden I'm just a killer sickle, getting money, getting oldest. Kwa vile na vyo fanya vitu, these other rappers really nervous. If it ain't about money, it's zungumza nami, cause all a nigga hear is noises. Young nigga got that flow, that a young nigga get that dough. Nigga kumbuka nipo toka niki chaka nipo fika mera young nigga hood for sure. When I say my sounds come a calligraph, killer niggas here, all I do is laugh. All my niggas never doubt me what you know about me, snitch niggas you don't know enough. Now who niko to club niggas party na kukesha. Now they will show but that happen in a cash shop. Na kumcheke bim kuba tiko pesa. Bila kuchelewa man I never wanna mess up. Give work to a girl named Esther. Won't stop calling but all I do is text her. Tell her what we had those nights I never hear it twice. So make room for whoever is next up. Squeezy wana hawana utu nje mbuzi na nishui. Hawa kigusi kichuma chenye kutu na supu nimeshaitia tui. Look, ungeni wanna die can get us any kingi. Hawa jui kama mina was a feather mingi. Nivuke boda nirudi tizi na ushindi. Man I love my team bila wafsi.
Lord show me where the money at. Man I hali si shwari. I cannot take it no more.
Yeah.
Over time ndo kinachofanya nika mwone sadari. All I'm tryna do.
Kupadilisha buku kuwa laki. Buku
Bona kimi ama umefeli?
Ama umefeli, feli.
Makafeli?
Feli.
Bona tukuwane kwa hoteli?
Wane kwa hoteli, teli.
Makafeli?
Feli.
Ivi bado natoka na Kellys?
Natoka na Kellys, Kellys.
Makafeli? Leni utatoa ngoma kama Makafeli.
Maswali mengi what you want from me boy? Wachari wengi niko makini boy. Your favorite rapper tryna rap with the boy. Rhyme hot as the boy kwenye trap. Puni toy to the top. Babi go and collect kitu bila kale. Kisha na vimba kani na nyumba madale. Ziku na lipa lafu huna hata starlet. Maswali mengi sababisha nisilale. Kitasi na huru tena kama kale. Kifadha na rudu tena wakalale. Hikazi ya bidi kwenda kwa mishale. Zisazi zitopenda kutoka sale. No shit, sounds out by the zile zile. Man they getting battered by a fat boy. Downtown they don't know I'm trapping. Cause the money kano waki trash boy. All I wanna do is run the game. Leave my mind you that I made a smart choice. After booze and the fame I just want to check if you niko macho. Yeah, madogo naleta dharau, madogo majisahau, kidogo wapi walipo toka. Madogo nyingi lewama, muwa mko hawana, huwa mko nyumana cheka. Nilishafu nja madhabao, ya wana taka nipaye, saki leki tunaye na peta. Bado nazidi pambana, na do it for the fam, na kati yao hakuna faker.
Lord show me where the money at, mana hali si shwari. I cannot take it no more, Over time ndo kinachofanya nika mwane sadari. What I'm tryna do.
Beats and Katy P right here, man. El Nino Music, Outline Music.